Enye izinto engiyithanda kakhulu ngoNkulunkulu injisekelo yakhe ukusisiza, ukusinika amandla la khona wethu ephela, ukusihola asiphumelise ngale eyimweni thina ngokwethu ebesingeke sakwazi ukuhamba siphumele ngale kwazo. Lokho ngikuthanda isibili. Angikubingelele, ngomkele futhi engosini afresh. Ngingusibalo BT wakangema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Futhi ezinye indaba ezinhle, intshisekelo kaNkulunkulu ungenelela asinike usizo, ukusipha amandla amasha, ukusinika ukunqoba phakathi eyimene sikuzo. Zinhle lezo ndaba. Akucabanga lokhu, uma unonakekelo ngomunye umuntu, uma unokuhlabeka umxhwele ngakushoyo, uyaqhubeka uvula indlebe engxoxweni, angithi uhlale umqolozele amehlo athe njo kuyena ngesikhathi ekhuluma, ngoba ungafuni kulahlekela nalihlavana nje lwegama olulodwa asuke elusho. Yebo, noNkulunkulu wethu unjalo, uyathula asibuke eze ukuthi sithini kuye. Awu, uyangenelela, ufuna abantu angabaqinisa abanikeze support. Kodwa nansi indaba esikhombisa ukuthi uyakhetha kwazomlalela. Nansi la ikhona yesibili, Isikronike 16:9. Ngokuba amehlo kaJehova aqalaza emhlabeni wonke ukuba abe namandla, kwabanhliziyo yabo iphelele kuye, wenze ngobula kulento, ngokuba kusukela manje uya kuba nokulwa njalo. Ngokuchaza, ngoba le nkulumo ikhuluma ngoAsa. UAsa wabe inkosi yakwaJuda, kodwa okwathi esikhundleni sokuncika kuJehova wayenkosini yaseSiriya. Ngamanye amazwi, wabe ngathembekile kuJehova. Lalela, uNkulunkulu akasiyi uNkulunkulu ofuna inkosi kumbe ofuna usolwazi weBhayibheli kumbe umKristu ongumister no Mrs. Perfect. Ufuna abantu abaphansi abanjengamnawe, inqobo nje uma bevula inhliziyo zabo kumuzwa. Ufuna abantu abanjalo ncimishi ukuze abe namandla, kwabanhliziyo yabo iphelele kuye, hayi kunombani, kodwa kwabanhliziyo yabo iphelele kuye. Ukhumbule lokho ngamhla ugegekile ngokuzayo empilweni. Hlala eduze naye, naye uyohlala eduze nawe, ukukuqinisa akupha amandla amasha. Naye uyohlala eduze nawe, ukukuqinisa akupha amandla amasha. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ukuyithwala devotion efresh insuku zonke, inombolo yethu ongasithinta kuyo ithi 067 706 0077.